mwebalo kusima banange nge kwanga bwempereza nemwenda kukwagala ba mama ne batata mwenna nabato nemwereza mufisa nobute okuguba kubengendo kala umbera muli azamanyi mukifo kyokwebaza nene ekira kutwe naye unyange enkola ya mama abatoto abanga tukutya binku ngaoluba okusuula wali nsekese ngakkirira olusukwadda n'omunyala mbu gwe gubudabuda ensingo gwe gwebaza era bwatyo n'abandagaza okuva ensiima y'ekikegamba kyokuddiza guba mweyo yatugamba nti omutyabi w'olukwategana era yasaana ekyojja mu biro wabeera tuwoza ebbanja gyataayanikanku kututuma mu bibira kali n'ensiima y'ekikanga ekyo wabeera muno omwebazangako n'alambulula ekitiibwa ky'olukubwakyo mbulwerubobeze yanyinimu mbaagadde nnyo mumanya enjawulo enfumba omulya nti yajawulawo kubanga nange njawula agaya ekimomozo n'abasonkula n'amafumbiro bwe kuba kimuni bwewuwowa nti okubuna ebyalo awo n'omuyisa ayawula ebyebbabe yadde talingiza mwafuuka ndabirwamu eyange neerabira ebiwomu n'ebitatuse kikindaga ensobi ezange ewatanajja n'enseesaamu mbeera mbalirira obudde bumwereso okubakubanga engendo nammwe musangewo okwo ku njawulo wakati w'abasajja n'abavubuka ebigambo by'ekikanga kino mu matu gaawulira mbyatuza buvumu sikyabalwa mu bataayadde nga weewaawo sinnatuulula n'okusaba obizuulemu enjawulo bw'onoobeera obyetegereza byatudde mbisimbako amanyo temugayita amasenekera adamu ekyamugobye edeni yali munnewe bwe baali batesa gwali musota mukema mutabungeera bwe tujja tubisoma esitaani okutulyamu enkwe yatuyitira ddala kuwa ku lusegere obukyaye bujja buvanga awo ne gye buli eno kyankomeredde sebatuva ku maaso ebiseera ebisinga ziitwa nnyimbe kuwoolukonvu bawatanya yadde nga wagendera owadawadako naye wekibwatukira atiisa erabyo ebikangawo ebitwetoolodde bannaffe ne tubawunzika nga tutyo wakati mu ntiisa ey'ekitalo ennyo mbadde nga muto baluli nga sinnaba kwekenneenya nsi nga buli andaga amannyo nziyitira ddala 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 nseko baana bange za njawulo ezisinga baziyita mabika nsisaamu weesembereza ng'oyawula abaffe baatukondera dda emimiro okukula tukuyita okwetta naye ate munnange bw'owangaalanga webazangako ku mukama ne wegiba emyaka nga gibalwa ku ngalo olaba bagitukiza balumambu lwaki gyabwe tugikunukkiriza o omuntu ng'oyo kyaba kugiro kiraba kikwewunyisiza ddala 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 kubanga chanja uro kubanga na febe chujia tutesa kale nono tamanya munange ncho kanya na bambi chuma migumba miulu egita balirira zade ya tena bobali nilio weli disigara etu unzikiranga tutio mwabwaka virozo vya vyobera ebya ongo vyeti vye wange vyonziro kunera visa katonda manange ndi fando cha era nekanze byantu seko era kwekulwanga okulabika era banaye ne rwana rwanako nsitegende ke kaluba nze nalinga ngerageranyiriza mbiwero ebikwasa kutama sibipya tuse tulira omuntu namaliro solotyo pampe nokuunga ungira ungira mbituka muli baddembe muli n'amaanyi naye amayite seruka mawago bwe balitiginya kugamwe n'omuliro jera kubantu enja busika omumwana gukutte enkunga ebintu bino gye bimpa matukira nebijja bimbuze mbibya n'okwerwanako ne bwe mbyetaasa okuzirikanga n'enfuma endabika wakati mbulumi obw'ekitale nnyo banange ne neerabira abange nga buli kimu baŋŋamba bugambi o katonda ow'obuyinza ono ajja kumwebaza paka okuva mu nsi abatwakiriza gye bazenga bava nkunga ejibasombodde mwebale kulwana bannange nyini kulwa bannyongerere nnyo era temujjanga okwo ab'emitima emidduukirize bituyisa ku mwanyu bino bannaffe abakugu bafunvubidde naye nze omuntu atajja kuvuganya oba okusindana naye yadde omuntu omu kirakabwera ntyo neviira bukunja masaba mugende munyinyulire mumaanyi obwana bwangaani aliddukirira sibantu bano nekanze bufumu omumi eyo bwe balina naawe bazuule mu enjawulo bonna be twawuliza ku bituteganyiza ne mu byafaayo jjukira yesu kristo olukwaba lumulyamu ku mmeeza ye nga bw'atuuza ekyo bye bakoleza ddala 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 mu kimu laba bwe bamala omutuga ne bamuzingirako omuge gw'amaggwa n'engoye baazimwambula era abo ne bamubamba ku mikyo gwemuukirana kwona enninga ezigula emiwendo w'omukama waffe ne bamukomerera kyokka bonna baakolanga ebyo baakubirizanga ensi esinze kitaawe nze munda ya nnyabusoomu nze navaayo n'enjambaawo musaanye lujja lwa kitange luno ate nange mumala kungattanga mimwa mulinda gorula galo mutava sanja enkuyege bwerwe ogoma mabikansa mge mwentu kirenseno rwegali vulaka alirumirisa simbanga kona busungu buti abampagira musonyo enyo ote rwandi boluyimba luno rwandi bafukire ekiramu kyendeka banja baze bayimbanga bati ne mugayita emyeka egyo gyabashakaze okukakkana mujja okuziikana abatalina kutukira ddala 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 kubakwe kusima kwa mukama ekisechi njibe nchikolede mubuzibu nembange ndogo yenga buli wenzi ranze na nyini mufu uruvere nane nkwa tanga wawunyanga buno uro nige magoba ge mungwanyiza nsabobu inza kwa mukama jemu bijabu vampere kerele ingako bazibu banange nabatusuza empewo nga tuzungana n'ensi bafuna akadde eri omuma bempona okunyuma beeyagaleko ne beetaba mu bikoosa ebyo ebisunza emikoozi gye tusaanyeewo ate temwandibadde mmwe kale olabye enjoka sebusirwazo nze kitone kyange tekulibba njasakisuubuza nsimbi kuwenja magoba era tekitalagga bwentuula nekirintagisa oluwa okutemagana nate nakimanja bwali eyoleka yalinnya nokula gye bakimpola abakukiba n'abavuganyisa ebyabwe baabona ab'omu banyumirwa ennyo mujja kunfunanga mutyo buli omu mukitinga bwakitegedde mwekengerenga mutyo tuli wenzikira n'obumalirivu bannaffe gye babujja okutwerabiza katonda sebakisa ndwadde nkunga terimbika bange mbabiddeko
Yeah, baby.